Omukulu misekwa ili Museveni alagide minisitule kola kubyenjigiriza n'emizannyo sewe enteekateeka y'enjawulo olw'okulungamya abayizi mu masomero ku masomo ge balina okusoma basobole okufuna emirimu olw'okwewala abatalina mirimu abeeyongera mu Uganda. Museveni abadde ku mikolo gy'olunaku lw'ensi yonna olw'abakozi n'agamba nti azze yawuliza abavubuka nga bangi ku matendekero batwala masomo okuli ebyendowooza z'abantu enzirukanya emirimu egyalukale n'amalala gamba nga okugula ebyamaguzi lwa makampuni naye nga tebirina katale mu kisaawe ky'emirimu kyebava bawangaalira mu mbeera ey'okwekokkola okusoma nga mpaawe kibaganyuddwa. Alagidde minisita bagewe eddambikiro linaalugobererwa ng'abaana balonda amasomo gaabwe basome amasomo agalina okuweebwa enkizo okusinziira ku katale ak'emirimu mu Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu.
They have got degrees in Swaswa, you know Swaswa, and another one in procurement, another one in psychology. I asked somebody who had BSc psychology, what will you do with the bachelor degree in psychology? I can look at you and know what you are thinking. Then I said, but how many jobs are there for that? He said that he can work in prisons and see which prison wants to escape. So then I said, but how many prison jobs are there in Uganda? Chidamu.